Si wanapenda kumbe
na yumba.
RJ the DJ all day baby.
Amelewa, amelewa, tanga limelewa, alimelewa, chawa amelewa, amelewa, sponsor amelewa, amelewa. Tonde the liton, tonde kidimbwi, likuwa sieta bajaji, tonde liquidi. Eti anadanga kamdangi ya babako,
nawe kadange.
Eti anajiuza, nawe kauze ya kwako.
Jamani fam, acha show.
Ukuti, ukuti, mwenzetu, mwenzetu,
kaleo, kaleo,
nanini, nanini,
naponde, naponde,
tusimpeleke nyumbani kwa wasije kusemwa na mama yake.
Yesa, 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 yeah.
Si wanapenda kubenga.